maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta daaqadda ka saartay qorshihii ahaa in lagu xiro xerada dhadhaab ee ka mid ah xeryaha ugu waaweyn dunida oo ay ku jiraan qaxooti Soomaaliya. maanta oo Khamiis ah ayaa garsooraha dacwaddaasi qaadayay John Matibo waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Joseph Nkaiserry iyo waliba xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi Karanja Kibicho go'aanadii ay horey u soo saareen ee ku saabsanaa xiritaanka xeryahaasi haatan wixii ka dambeeya aanu sidaa ku soconaynin.
Declaring that to the extent that a decision of the government of the Republic of Kenya to close the Dadaab refugee camp was undertaken without giving the stakeholders.
Go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka qaxootiga in markaasi la faquuqo oo lagu sheego inay yihiin kuwa dambiilayaala ama dibba loogu celiyo si khasabadaal markaasi ay ka soo qaceen aanay waafaqsanayn shuruucda rasmiga ah ee Afrika, qaramada midoobay iyo midda markaasi bini aadanimada. garsooruhu waxa uu ana ka bixiyey farsamooyinka lagama maarmaanka ee ku saabsan xakeynta qaxootigii horay labo bilood ka hor ay dhinacyada kala duwan ku gaareen Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay. waxaanu sheegay in wareegta rasmiga oo dowladda waddanka Kenya ay soo saartay lagu xaqiijiyey ilaa iyo amar dambe in dadka qaxootiga ay sii joogayaan. bishii May sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa Mr. Nkaiserry, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya, waxa uu sheegay in albaabada loo xirayo bisha Noveembar marka la gaaro sanadkeenu ka soo gudubnay ee 2016 markaasi oo haddana dowladda ay ka wada hadleen wadamada markaasi ay khusayso gaar ahaan qaramada midoobay iyo Soomaaliya. garsoore John Matiba oo xiganayay go'aankii dowladda Kenya gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha iyo qodobadii uu codsaday hay-adda UNHCR iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga xuquuqda bini'aadamka Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa iyaguna horey u cambaareeyey go'aanada khasabka ee dowladdu ay ku xiraysay xeryahaasi iyadoo ay jireen dad iyagu iskoodu laabanaya. garsoore John Matibo oo ka hadlaya qodobada kale ee uu codsaday in qaxootiga aan lagu xadgudbin islamarkaana go'aankii hore meesha uu ka baxay oo la nasaxay isla markaana qaxootiga ah Soomaalida ee ku jira dhadhaab aan dib loo celinayni waxa uu yidhi.
Administrative action is guaranteed under Article 47 of the Constitution has been denied, violated, infringed, or threatened, hence the said decision is null and void.
go'aankan uu kaga hadlayo garsoore John Matiba arrimaha ku saabsan qaxootiga iyo dhibaatooyinka gaarka ee ay ku qabaan xeryaha iyo haddii dib loo celiyo waxay la kulmi karaan ayaa waxa uu tilmaamay inaan marnaba aanay suurtagal ahayn in dadka qaxootiga lagu khasbo in Soomaaliya dib loogu celiyo kuwaasi oo muddooyinkan dambe la sheegay in go'aano badan oo dhibaatada qaxootigaasi haysata iyo kuwii laabtay dhibka ay la kulmeen lagu soo bandhigay baarlamaanka iyo weliba mudanayaasha laga soo doorto deegaanada xeryaha dhadhaab oo si gaar ah iyaguna arrimahaasi uga hadlayay. wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Joseph Nkaiserry ayaa go'aanka dhadhaab ku sheegay arrimo dhinaca nabadgelyada ku saabsan iyadoo dowladda waddanka Kenya ciidamadeedu ka mid ah ciidamada amnisona ay gudaha dalka Soomaaliya galeen sanadkii 2011 kuwaasi oo ka taageeray dowladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyadoo bishii Noveembar isla markaana mar kale sanadkeenu ka soo gudubnay dib loo kordhiyey muddada 6 bilood ah inay qaxootigu sii joogi karaan. Yaasin Sawir, VOA, Nairobi.